Abatunuulizi b'ensonga naddala bannabyabulamu n'abatunuulidde ebyobufuzi bajjungulidde endagaano eyakoleddwa wakati wa Uganda ne America. America mweyasinzidde okulangirira omutima gw'ensimbi eziwererako ddala okutumbula ebyobulamu bya Uganda. America yatadde omukono ku ndagaano ne Uganda bagenda okutumbula ebyobulamu ng'endagaano eyo yateekeddwamu omutima gw'ensimbi gwa buwumbi bwa ddoola 2.5. Wabula abatunuulizi b'ensonga bagamba nti obukwakulizo obumu obwateekeddwa ku ssente ezo buleeseewo okwekengera kw'amaanyi naddala ennyingi egamba nti Uganda yakuweerezanga kalonda yenna ne bwina akwata ku balwadde abanajjanjabibwanga wansi w'enteekateeka eno. Olunaku lw'eggulo minisita w'ebyensimbi Matia Kasajja ne minisita w'ebyobulamu General Thachin batadde omukono ku ndagaano eyo ku lwa Uganda ate nga ambasada wa America mu Uganda William Pope yabaddewo ku lwa America. Mu ndagaano ya mwago mbiriri yakaanyiza nti ku nsimbi obuwumbi bwa ddoola 2.5 America egenda kuteekayo akawumbi kamu n'obukadde 7 eza ddoola olwo gavumenti ya Uganda ereteko obukadde bwa ddoola 5,000. Kyakaanyiziddwako nti ssente ezo zigenda kweyambisibwa okulwanyisa endwadde okuli mukenenya akafuba TB n'omusujja gw'ensiri. Mulimu n'okulongoosa embeera abasawo gye bakoleramu okuzimba amalwaliro ag'omulembe, okuteeka eddagala mu malwaliro ga gavumenti, okuteeka ebikozesebwa ebirala mu malwaliro n'ebirala. Kinajjukirwa nti bino byonna bizzeewo mu kiseera nga America ebadde kijje America ekulemberwa musajja mukulu Donald Trump ebadde kyejje yeesambe enteekateeka ez'okuvujjirira enteekateeka ez'ebyobulamu ery'amawanga agamankuserenga ne Uganda mw'ogitwalidde. Wabula minisita w'ebyobulamu General Thachin yategeezezza nti endagaano eyo egenda kuyambira ddala Uganda mu kutumbula ebyobulamu.
So what will this historic partnership deliver for Ugandans? There'll be more doctors, as you heard from His Excellency the Ambassador, nurses, midwives, and community health workers who are well trained, motivated, and equitably distributed. Upgraded laboratories, functional health facilities throughout the country, and resilient supply chains. Stronger disease surveillance, diagnostic capacity, and rapid response readiness.
Kakano mbaka wa parliament akiikirira Buyuke South era nga naye musawo mutendeke agambye nti wewaawo endagaano eyo nnungi olw'okutumbula ebyobulamu n'ennyingi ezimu ezaateekeddwamu zireetawo okwekenenya kw'amaanyi. Okusinga yeekwatiridde nnyo ennyingi eyo egamba nti kalonda yenna akwata ku balwadde waakuweerezebwa nga America.
Ekyo nno kitujjako obwetwaze bwaffe n'okumanya nti Uganda eteeka okubeera n'obuvunaanyizibwa ku bantu baayo. Newankubadde nga twebaza US okuteekawo ssente ezo, waliwo ebijjirako kyakatuuka tekibula mitengetero. Emitengetero egijjira ku ssente ezo kyebayita information, kubanga okujjanjaba omuntu siriimu, akafuba malaria, wabeerawo ebyokunoonyereza research ne data ebiva mu kunoonyereza ku muntu agenda okujjanjabibwa. Ebyo byonna byonna babiteeka mu fayiro bo bennyini gye beeterekera, era nga munnayuganda ayagala okukola okunoonyereza ku kintu ekirala kyonna ateekwate kusasula ssente eri United States of America okumukkiriza okufuna access oba okutuuka ku information gye bajja mu bannayuganda bennyini nga babajjanjama. Kale bakuweesa omukono ogwa kkono ate ogwa ddyo ne gutwala.
Dr. Michael Lulume Bayiga agambye nti ekiseera kituuse gavumenti ya Uganda etandika okulowooza okuteeka ssente eziwererako ddala mu byobulamu bya bannayuganda nti okusinga okwesigama ku ssente ezi zitabika okubeeza obulabe.
N'olwekyo newankubadde ng'ensimbi ezo tuzeetaaga kubanga tulina obwetaavu obw'okujjanjaba abantu baffe, naye bino birimu okalya ddakaddadda kubanga bw'onooba weetaaga okujjanjaba abantu gye bujja nga United States of America ekuggyeko omukono, ate ojja kubeera nga weetaaga okusasula okusobola okufuna information yeyo. Bwe bulwa obuli mu kintu kino, naye bwe bati abafuzi b'amatwale gye batutwaliriza.
Mu ngeri emu, omubaka wa Paalamenti akiikirira Kalungu West Joseph Gonzaga Ssengu agambye endagaano eyo terina kyamakulu.
Kyamakulu gonna tekisobola kuba na makulu kubanga ensimbi zibatusuuliza nnyingi nnyo government ya Uganda tekola commitment ekigeremeza loni zonno kwewola kiba na sente ziwayo za mchivu kwa hivu ziweza sente hizi katimile nilikani ya dola Uganda tekenda ziwa kweza kia kuchukuli za ndagane ya bali ili ya chita murudia kula mauli hizi chisha mauli ima tisidia kusoka kuwanga tisidi nafe mubanka ya fe ni mubanki tisidi nafe kwa mwezi sente hizi.
Minister Gensimbi avunaanyizibwa okutekera tekera eggwanga Matia Kasaija ye aganye okubako kyayogera ku ndagaano eyo.
Kakati tumubuuza ebyo tobuuza tuli ba
no, please, I will not.